yagenda kantabangirira nnyo wamufuulanga katala songa bangi bamulwanira wamulekola bamuswaza tewagenda yatabibadde bitya wefuulanga matala kweyalinyira okufuna akusinga gambye genda wamumalira omuntu atayagala nabbijjukira akutwalanga mwanyina so waddala neeba nabo kampala omuwala yakowa bambi yanyiika aliko obusungu tayagala yakowa tayagala nakunjukira agambye yakowa talina rivansi olikawa biwanda akutendako kimu tobalagala osiwa ino nokawo 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 kasite panchi tonziriranga omwana yakowa sajjabbi yafuna musaala wasuma omutuufu tayagala tayagala nakubijjukira tolukula luyimba tomukazi yagenda ddiro yansala mukundi totubuulira tegaali madaala gakutuusa kati yatuuka ku nnyama mboga obulumi obwentula yabuvako yakowa batwezimbe yakumikiriza tewamujjukira omuwala yakowa bambi yanyiika aliko obusungu tayagala yakowa tayagala nakunjukira agambye yakowa talina rivansi ebikawa biwanda akutendako kimu tobalagala osiwa ino nokawo 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 kasite panchi tonziriranga omwana yakowa sajjabbi yafuna musaala wasuba omutuufu tayagala tayagala nakubijjukira basumbuwa obudde bwagumiikiriza baaliwo naguma tonyosiwa omulala bakyakusabeeza emmere omubaokoleranga mbwa ngate buvunanyizibwawo okulabirira amagago n'abantu bo songa obulumi bw'okuzaala omukazi tekimukyaya mwana ensonga kubalaawe bw'oli maama we yakukuza takwekanya katuba omugo bagenda nezaanazo kati abawaani gwe bataluma gundi ekitiibwa ky'omukazi mumaka tomugobaganya muleka nkuza abaana be nokawo nokawo eno nokawo lasite banki tonziriranga omuwala yakowa bambi yanyiika aliko obusungu tayagala yakowa tayagala nakujjukira agambye yakowa talina rivansi ebikawa biwanda akutendako kimu tobalagala osiwa ino nokawo 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 lasite panchi tonziriranga omwana yakowa sajjabbi yafuna musaala wasuba omutuufu tayagala tayagala nakubijjukira omuwala yakowa bambi yanyiika aliko obusungu tayagala yakowa tayagala nakubijjukira.